liraison aji kewdi mali to jambaajo beeni do la wonde e moniraabe famminamo kulentreji kewdi finatawaji kedanna seda fuji dire kajolo e kuchala
tagal
ko beeni ko jerni kam dem hakuloji jeka to dam fuf bosirama bulanga lutrama dun ko wiete nep nep hadama lutirade ndiam buddam ko han yaru dum ndiam mo wula sanne mo kuba sanne mo tawre mo soro sata fuf haba dum ridu en fateka yara kuli yoga jen njalta notro sanne hakuloji yogaji notro sababu hefta gol cello madame kuni am notro sugo neyo jo gondo segu misni wiide den fanda o da anda non di wottande hakilo sanne beeni do keso o
mo so jigine
den so debbo beeni o hokkete ledde balebe geedi mo modota do alqadara dubi di sendata sukabe deno anje subade dubi to tingul do bengudi sifaji kewdi na godi non sultinde debbo beeni do farata fu fola non hen ka joni kulle de baltike kamba dum yim el hewbe notota ko e do kulle de kase ka tagal di do imadraji di na wodi dum faratiji cellal inrado o e suka o docteur sisi raki mbay moseskom dumazana le commune gogo bumako memi hala mudum tagal benugul ana fe kulentre jogaji wadde nawtere hono tamponaji na safareji ledde yalla buytude sanne faratiji di wodare dum golle jogaji sembe caldi notradi podde de ngoda hono doro e sireti en ngawdi jibade e kosam endi mutudun bamdo hore mudum safareji docteur sisi be divide benugul wana fe hunde newinde wonande tergal debbo deno safareji hertadi mun tente hore deno safareji hertadi dawrante joomu yalla yalla joomu na sulta kulle hono foftade nyamdu no haniri nyamduji barkindi hono bibe ledde kulle kecce nyamri ko nande mudum yalla hadde reedu joomu yora sembe sanedun ana hani o hino yarame jikewdi watande hakilo sanne labal tergal makko haybudi sanne finata waji yohune mu inde ka haybugul inna e suka o hana fi yebede no hulitiri honjotobe hewbe